talina amaanyi wandirwanye n'ebyange byonna. Singa walina ssente wandiguze kaze ssanyu n'ozinkwasa anze sajulanga. Nga nayadde wali tolina mu maaso gange tewalaganga. Ne bweruba lugoye ku mubiri walweyambulanga n'olumbika neyanze mama wange. Bwe balimbuuza okwagala kyeki ndiragayo gwe mama. Bwe balimbuuza efaanana etya malayika nsonge mu gwera mama. Bambuuze ku lukuusi ndisanze mu gwe mama. Sisanze yakunsingira ng'era seegomba nze kumusanganga. This is for you mama.
Laba ku feza, laba ku zaabu, yono mama wange.
Come say my sweet darling.
Ngambye laba ku feza, olabe ne zaabu, yono yandera.
Come say my sweet darling.
Jango labe ku feza, ato labe ku zaabu, yono mama wange.
Come say my sweet darling.
Jango labe ku feza, ato labe ku zaabu, mama wange.
Come say my sweet darling.
Lava kufesa, lava kusabu, yono mama wange.
Come say my sweet darling.
Ngambia lava kufesa, ola vene sabu, yone yandera.
Come say my sweet darling.
Chango lave kufesa, ato lave kusabu, yono mama wange.
Come say my sweet darling.
Chango lave kufesa, mama wange.
Come say my sweet darling.
Mama
Come say my sweet darling.